Kuluma Yeshua,
kuluma nami Yeshua,
Nkosi yami,
kuluma nami Nkosi yami,
kuluma Yeshua,
yenze baba, ngikusebenzele,
kuluma Yeshua,
kuluma nami Yeshua,
Nkosi yami,
kuluma nami Nkosi yami,
Yeshua,
yenze baba, ngikusebenzele. Ziningi izinto lomhlaba ezizama ukungiginqa, ngivulele indlela yami ngibone ukukhanya. Ziningi izimfamo na labo kedila nawo Nkosi, ngivulele indlela yami ngibone ukukhanya. Ziningi zimfamona labo kedila nawo Nkosi, kubenza indlela yami ngikusebenzele. Ziningi zimfamona labo kedila nawo Nkosi, kubenza indlela yami ngikusebenzele. Kuluma nami Yeshua, kuluma nami Nkosi yami, yenze baba ngikusebenzele. Kuluma nami Yeshua, kuluma nami Nkosi
yami,
yenze baba ngikusebenzele. Zama ukungiginqa, ngivulele indlela yami ngikusebenzele. Ziningi izimfamo na labo kedila nawo Nkosi, qhubeza indlela yami ngikusebenzele. Ziningi izimfamo na labo kedila nawo Nkosi, kubenza indlela yami ngikusebenzele. Ziningi izimfamo na labo kedila nawo Nkosi, kubenza indlela yami ngikusebenzele. Ziningi izimfamo na labo kedila nawo kubenza indlela yami ngikusebenzele. Ziningi izimfamo na labo kedila nawo Nkosi, kubenza indlela yami ngikusebenzele.